macadka alakoonayn ee magaalada Baydhabo waliba la ka kordhiyay qayb cusub oo la ka barado doono culumta Islaamiga taasoo ardayda macadka iyo ku faa'iideysada doonaan munaasabad la ka dhaafray qaybta cusub iyo wayba ku qayb galay waalidiin arday maamulka iyo macallimiinta iyo marti sharaf kale ujeedkii muhiimadda la kulayay qaybta cusub ee la ka kordhiyay macadka iyo waliba faafayoonku bii maamulaha macadka alakoonayn Maxamed Abdi Idris
runti farxad eedan wiinaanin ata anti una hakordhiina maahad islaami ah oo kumid ah maahida sharciiga ah oo insha Allah ta'ala un rajayna anti walbadan ku tar doona walbarashada dhiniga diintana runti maylara ulumta labardo wa ulum islaamiya wa ita min afdal ulum ulum labarda tan ka fadla badan maadaama maahad kimar hore uska sifowey biyo maadooyinka sida caafimaadka sida computer science-ka iyo maadooyin kale may farxad weynin aan tuna hakabeerna maahad kana qayb oo sharaa'ada islaamiga ah insha Allah ta'ala funti dhamaantiin si kuma hadnage waqtigiin qiimaha badan isin haneen horteen dhamaantiin way basan la jazaakumullahu khayrul jazaa maadaama martabadan oo dambay doonta hadalkay way haa iftitaah iyo intana haflad furo eedan mahsantiin wasalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh
iniga kala hanu kumide martida ku qayb galay maamulka ku mahadnagen si mar walba diyaaranka iyo korongaadowka aqoonta ardayda
salaam baadashe insha Allah war kama badiyo waqtiga cariiru ma sha Allah hafladan may buuhan wal badan ya hafladoogii hor un qayb gala jarne kugu dubanta sababto ah magaalada ka yariin geeg in sheegada ash-shari'a iskuul oo in sheegada la ka baro arday ruuhaanti eediyadan ka faraxsanna hadii uu neena masuuliyinta shirkadda isgaarsiinta hormood iyo portfolio inshe eediyadan ka faraxsanna ardaydi oo in sheegada la ku furayna ma leena hanbaliyo leena
baad salaam eedan ka faraxsanna macnaha in oo geeka mahadka Alkoonayn educational college la ku kordhi qaybo shariicada islaamiga iyo luqadda carabiga eedan ka faraxsanno maadaama xaafada Kheerayti qaybo sida noocan oo kale ardayda la ka baro qaybta shariicada ahadiista fiqiga inta oo dhan la ka baro walgeeyka eed qiimanka leh xaafada
laakiin wax barashada iyo bal shalgaade badana dadka ma in shalgaadeena lama inta ka badan la ta guud ahaan madan ku hadala ilmu dunya ilmu samawi yelada ilmu dunya gamay ba kumida lan ku walaay danooshay gaarka uu isku fuliisada fadhiisa technologies meelaray IT di walaan ingiriiskan ee ilmu dunya lere ilmu samawi kan ilaahay haniin didiyo may waayeen oo kumada shariicada islaamka ee sunnada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam in lagu qabsado iyalka lagu barbaare awlaada lagu barbaare fil aqeeda wal hadith wa usul fiqh iyo dhon la jamiyo awlaada la bar aqeedada la bar
maadka Alkoonayn iyo wada dadaal la kormariyo qaybo shal duwan ee walbarashada markaas ka haysadaan ardayda wal ku baradahayta